mugambe nga bwe tutudde mu kifo kino nsaba tubeereyo ku ntebe ez'omusango
I request that I wish that we also sit on the judgment seats
nga gy'oli okusalira ababi
and we are there to carry judgment over the sinners
nga si gwe osalirwa
and it's not you who is being carried judgment upon
oyaniriziddwa mu kibuga Yerusalemu eky'omuggulu
welcomed in the Jerusalem of heaven
wetugenda otula okusala omusango
where we are going to sit to carry out judgment
bayibuli egamba
bible says
temumanyi nga mugenda osalira bamalayika abaagwa omusango
don't you know you're going to judge angels
Yes,
praise Jesus.
Nsaba tubeereyo.
I request we get up there.
Omusango we gunaabe.
Where judgment will be covered out.
Yerusalemu
eky'omuggulu. The Jerusalem of heaven.
Obeeremu baramuzi ba Katonda.
You shall be among the judges of God.
Olemu okubeeramu abo bagenda okusalirwa.
And you'll not be among the ones who are going to be judged upon.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so
much.
God bless you.
Webale kujja.
Thank you for coming.
Webale kweyagaliza bulamu.
Thank you for wishing yourself life.
Abala baagala kubulya.
Others want to consume it.
Na yefe tubwagala.
But we love it.
Etuva tubuteresa nannyini
bwo. That's why we hand it over to its owner.
Kama wafu Yesu.
Our Lord Jesus.
Abutudize mbiro betuweta.
That restores it to us in the seasons we need it.
Mukama akuwa omukisa.
May God bless you.
Kulwa kaseera akalungi katuongedde.
Good moment is added us.
Nkombero yandi badde yatuuka dda.
The end would have come long time.
Naye mukama atuongedde
ekiseera. But the Lord has given us more grace in time.
Etuva tumudize ekirango.
That is why we give him the glory and the honor.
Bitarudde kuleta nkomerero.
There is no sluggish I bring in the end.
Ngabwa yogera mpite chokubisatu.
As it's 2 Peter chapter 3.
Munana paka 10.
8 to 10.
Bitarudde kuleta nkomerero.
There is not sluggish I bring in the end.
Naye abadde atugumikiriza.
But he's been patient with us.
Ataga ano mukufazi.
He doesn't want any of us to get destroyed.
Abamba muroza.
Others think of him.
Tobolya wa yaliimba mu byokuleta enkomerero.
That perhaps he deceived concerning bringing the end.
Naye te yaliimba.
But he never deceived.
Agumikiriza.
He is just patient with us.
Kwandikisabye bwetuti.
We would have asked like this.
Timukama.
That Lord.
Sasire.
Have mercy.
Tegere mangu.
That we understand early.
Enkomerero naleri okejja
mangu. Then the end will come.
Yes, yebo.
Praise Jesus.
Wanga watali echo.
For without that.
Kizibwe enkomerero okujja.
It is hard for the end to come.
Yes, yebo zibwe.
Praise Jesus so much.
Wanga achali ndenjiri yobwakabaka demu nokubwo.
We still waiting for the gospel of the kingdom to be preached again.
Uleso nganti enjiri yobwakabaka bomugu.
Because the kingdom of the gospel of the kingdom of heaven.
Aye nyini yewedde wo.
It too has been phased out.
Ya gamba.
He said.
Matayo 2:14.
Matthew 24:14.
Yayogera bwati.
He spoke like this.
Matayo sura ya 2:14 lugamba. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryokejja.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Singa twasigala ku mulamwa.
If we remain on track.
Ng'ekkanisa.
As the church.
Natubuulira enjiri y'obwakabaka bw'omuggulu.
And we preach the gospel of the kingdom of heaven.
Obwakabaka bwa Katonda.
The kingdom of God.
N'eryokebuna amawanga.
And it would have spread nations.
N'ensonga.
And the reason.
Nti ebeera obujulirwa.
That it would be a witness.
Lwaki ejulira?
Why is it witnessing?
Bwetubuulira geyena.
When we preach hell.
Eribeera abajulirwa eri abo abagwayo.
It would be a witness to them will fall right there.
Nti temwabuulirwa.
That where did you preach about
it? Mwategezebwa.
Where were you told?
Bwetubuulira.
When we preach heaven, they who enter with there to be a witness to them that they told us real and we decided good. Even they who fall in hell, they too will be witnessed. They told us heaven or rejected it. We wanted things of the world. That's why he said that the gospel of the kingdom it would be preached to be a witness. No one will claim that they were not told. Praise Jesus. Even though many seasons
we
preach in this world with our needs, that is what we are in most of the time.
You
take in cars,
mayumba,
the houses, move in the nations, and things like that. But it's not what we sent to preach. Those who promised to add them on us.
It
tells us in Matthew 6, 30-31,
that
he knows we need all of things. The pagans seek for them in all ways, in the bewitching, in robbery, in the koneng in every form of life
that
the type of things they need. And he
said
he knows we need of them. But he said, pursue the kingdom and righteousness. All these rest will be added to you. I don't need to search for them. I want to seek the kingdom of God and his righteousness, that he will add them to me. For he told me 100 in heaven and on earth 100. I want to prove every day I add on a portion of heaven. If I have been having 30, I want to add on 5. Even on earth, he adds me also.
It's
written to ask 100 on earth. To ask 100 on earth. When in heaven, you have nothing like one.
We
said 100 in heaven, even on earth, 100. Heaven is what is first. 100. Even on earth, 100. How do you prove you have one in heaven? Bible says, where the heart of a person is, there are treasures too, they are there. You can begin to prove that truly I have a portion in heaven.
You
prove your heart is up there. It is searching what is up there to understand and to move within them. For he promised and said, the kingdom come, what's done in heaven, let it be done on earth.
Who
can dare do it without knowing what is up there? If we don't know what is in heaven, how can we dare do what is there?
Yes,
praise Jesus.
We've
committed ourselves this day. As others are searching the world, we are seeking the kingdom of God. Even miracles, we are told, they are food to children. I want to become a child,
and
God will give me eatings,
like
cars and houses, things like that, that will take care of us very well. For I'm a child.
Now we serve Mukama for Yambi.
You too, I pray God helps you
to
become a child.
And
miracles will be put in the name of Jesus.
Yes,
praise Jesus so much.
And
by name and voice, also run at hope.
Witness.
I preach the kingdom of heaven.
Amen.
Praise Jesus so much. Together with Pastor Bosa. May God bless you as you hearken to his word. We are called the new generation with the full knowledge of God. It's an international ministry. And we prepare all nations for the second coming back of Jesus and to fulfill the call upon our nation Uganda. Israel was put there to prepare all nations for the birth of Christ and to redeem his people. But Uganda has put in all nations to prepare them for the second coming back of Jesus through the gospel of the kingdom of God. Or he has said, before the end comes, the gospel has to be preached once again to be a witness to all nations. And then the end will come. And we know the coming back of Jesus Christ, it's coming with the end. Praise Jesus. Now in all that, that we move on to review the kingdom of God in the journey of heaven, which will move through the Bible. Through the vision, through the dreams, through the trance, the Urim, the Azotas and the Famim. All those are spiritual types of transports. This journey you see right here, it will move through that to reveal the secrets of the Bible. Why was we moved through the Bible? There is nothing like adding on, no subtracting from. There is no twisting anything. It's command by command, scripture by scripture. Here a little and there a little. That is how we're going to be moving through the Bible.
Yes,
praise Jesus so much. For 7 years,
it's
the seven spirits of the Lord, which make the Holy Spirit in the full, and they are the seven eyes of God.
okulabira mu kikondo kino
ekyetta
ng'ekifaananyi ekyo
bwekikyakusinza wabula
kyakuyigirako.
Yesu yeebazibwe.
Tugenda kuba tweyongera n'olugendo lw'eggulu
era
nga bulijjo lwatandikira ku nsi
kwetuli
ensi ebeerekamu twafulumamu okulaba ensi endala
mwenda
nituweze ensi kumi
and we had a total of 10 planets.
Tulaba obwakabaka bw'emmunye,
we saw the kingdom of the stars,
era nitulaba n'amagombe,
and we saw hell.
Tulaba obwakabaka bw'enjuba,
we saw the sun,
wamu n'omwezi,
and the moon.
Tulaba obwekulungirivu bw'eggulu,
we saw the circular form of the heaven.
Tulaba omulyango gw'eggulu,
and we saw the door of heaven.
Tuyitamu netwambuka,
and we stretched out up there,
kitundu ekyawaggulu,
in the realm above.
Eri heavens isatu namba,
where we find three other heavens.
Nga bakolisi bwetunyonyola,
as Corinthians explains to us,
ekyokubiri kumi na bbiri,
second Corinthians 12,
nti yatuuka mu ggulu eryokusatu,
that we reached the third heaven.
Kale weewaawo,
now thus,
naye eddaala tuliteeka ku nsi yaffe,
but we put the ladder on planet earth,
netulinnya okuyingira mu ggulu eryasooka okutondebwa,
and we ascend to reach the first created heaven,
omuli ekibuga kya Katonda,
where there is the city of God,
Yerusalemu
eky'omu ggulu, Jerusalem of heaven.
Twakirabako bingi.
We so much concerning it.
Akano tuli masekati gaki.
Right now we are in the center of it.
Mu kibuga Yerusalemu masekati.
Central of Jerusalem.
Muri bakerubi ababiri.
Where we find the two cherubims.
Ntebe y'ekisa.
The mercy seat.
Sanduke ya
mateeka. Ark of the covenant.
N'ekyoto kya
Katonda. And the altar of God.
Wabula mu byonna.
But in all.
Tugenda maso n'okunyonyoka obujjuvu bw'essanduku ya mateeka.
We are moving on to be explained the fullness of the ark of the covenant.
Era nga tugirabyeko bingi.
And we've seen much concerning it.
Yes, we have seen.
Praise Jesus so much.
Tulaba essanduku ya mateeka.
We see the ark of the covenant.
N'obulamu bwayo.
And its life.
Tuzze tukulabako ebintu bingi.
We've seen much concerning it.
Nga bweriyo mu ggulu.
How it is in heaven.
Era nga ekitabo ekirimu.
And just as the book within it.
Ekyatuweebwa Bible.
Which is the Bible which was given us a copy.
Kirimu endagaano empya n'enkati.
Within it is the Old and the New Testament.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
Tulaba ebingi ku ssanduku y'amateeka.
We've seen much on the ark of the covenant.
Naye tukyagenda mu maaso.
But we are moving on.
Era nga kano tuli mu kujjawo ekisiikirize.
And right now we are taking away the shadow.
Okuleeta ebyo ebyaddala.
Bring the original truth.
Yes, we have seen.
Praise Jesus.
Kama yayogera ku ssanduku y'amateeka.
The Lord spoke on the ark of the covenant.
N'ekitabo Bible ekirimu.
And the book, the Bible within it.
Era nga kiramu.
And it is living.
N'ayogera ku ebyo ebifaananyi.
And spoke of the shadow images.
Bye twasookeramu.
Which we first heard.
Alyoka aleeta ebyaddala.
Then it brought the truth.
Okugeza.
For example.
Nga sabbiiti.
The Sabbath.
Ey'olunaku luli olw'omusanvu.
The seventh day.
Eyali ekifaananyi ky'olunaku oluyitibwa leero.
An image of the day called today.
Twawulirako mu Ebulaniya essuula ey'okusatu.
Which you heard in Hebrews 3.
Tiwateekebwa olunaku olulala oluyitibwa leero.
Another day was put called today. It called all of us who are weary and burdened.
Yes,
praise Jesus. All that we've been seeing it.
And
we saw the shadow of the 7 days. And we saw behind the 7 days. There are the seven spirits of the Lord.
So kino kyonna tulina kisiikirize.
All this we have the shadow of the 7 days. Because
tulunaku lumu maaso ga Mukama.
One day before the Lord
emyaka 10
is like 1,000 years.
N'emyaka 10
and 1,000 years
ng'olunaku lumu
is like one day.
Bwekyo bwe twakizuula.
Thus we discovered it.
Kizino ennaku omusanvuzi yatuwa.
The 7 days he gave us.
Sikirize.
It's a shadow.
Mabega waazo.
Behind them.
Yemye omusanvuzi
yatuwa. The seven spirits of the Lord.
Ejigena maso buli lunaku okubeerawo.
Move every day to be existing.
Nga gikola.
And they work.
Gituwa obulamu.
And they give us life.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Sikirize ekyo ntukiggyawo.
The shadow we put it aside.
Tuwolekera okujja ekisikirize ekirala.
And we had to remove the other shadow.
Naye nga jjukira ebisiikirize bino.
Remember these shadows.
Biragibwa mu ndagaano
enkadde. They are shown in the Old Testament.
Ndagaano empya.
The New Testament.
Batuwa ebyaddala.
They give us the originals.
Era twasembayo.
It will last covered.
Nga tuggyawo ekisiikirize ky'ebiweebwayo.
And we took away the shadow of the offerings.
Ebiweebwayo ne saddaaka.
Offerings and sacrifices.
Ebyaweebwangayo olw'ekibi.
Which we are given up for sin.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Tuweebwa saddaaka emu.
We are given one sacrifice.
Ey'omusaayi gwa Yesu.
Of the blood of Jesus.
Bino byonna bye biri mu ssanduku
ey'amateeka. All this is in the ark of the covenant.
Mu kitabo ekirimu ekiramu.
Book within it which is living.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Tugenda kweyongerayo.
We are going to be moving on.
Nga tujjawo ekisiikirize.
And we take away the shadow.
Ekya saddaaka.
Of the sacrifice.
Ebiweebwayo.
And the offerings.
Olw'ekibi.
For sin.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Kubanga emirundi mingi.
For many times.
Abantu baalemezaawo saddaaka.
People refused and made the sacrifice.
Era nga bamanyi.
And they knew.
Bw'oyonoona olina engeri endala y'okuggyawo
ekibi. When you see there's another way you can take away that sin.
Naye obwo bwe bulimba.
But that is deception.
Teri saddaka.
There is no sacrifice.
Era teri kiweebwayo.
There is no offering.
Kiyinza okuggyawo ebibi.
Which can take away sin.
Okuggyako omusaayi gwa Yesu.
Except the blood of Jesus.
Si kusiiba.
Not fasting.
Nedda.
Not at all. Praise Jesus. Fasting is a sign proving you're broken. But it's not what takes away sin except the blood of Jesus. Why is it like that? In the past seasons, we would have fasted. And we would have been forgiven of sin. And we are washed. Jesus, before he came, we would have offered goats and animals, and they took away sin, but they could not. And even the Father never loved them. Praise Jesus. That's why he brings his Son, that he offers himself up, that he can take away the sins of many. Now, any person, when they confuse you, that will take away sin,
has
given an offering, you are deceived. Even though fasting, it will never take away a human sin. Fasting is to break from the sin. But we still welcome the blood of Jesus to cleanse us.
Yes,
praise Jesus.
We're going
to be fasting brief through that. Other time we last covered that sin.
Yes,
praise Jesus. We are in Daniel. Daniel chapter 9. Prophecy we are shown that when the Lord Jesus will come, he will remove those sacrifices, he himself to be offering himself. Praise Jesus.
Daniel chapter 9.
Daniel 9 verse 27.
Daniel sura yomwenda n'olunyiru abiri mukaga. Era sabiti nkaga mubiri bweziriggwa oyo afukibwako amafuta n'alyoka azikirizibwa. So taliba na kintu. N'abantu ab'omulangira alijja balizikiriza ekibuga n'awatukuvu. N'enkomerero ye eriba n'amataba. N'okutuusa enkomerero walibaawo entalo okuzisa kwalagirwa. Era aliragana endagaano enywevu n'abangi okumala sabbiiti emu, ne mu kitundu kya sabbiiti alikomya saddaka n'ekitone.
Yes,
praise Jesus.
Nti Mukama waffe Yesu yasuubizibwa era nga ye Kristo. Naye nti bw'aliba azze wakati mu
week
bw'aliba akola endagaano n'abayigirizwa be, saddaaka zonna ezibadde zikolebwa olw'ebibi n'ebiweebwayo alibikomekkereza. Era wakati mu wiiki,
and in the midst of the week,
Kamafe Yesu ngaragana fe endagaano,
compared with us,
yasobola okuyimiriza saddaaka,
was able to stop the sacrifices,
kubanga byali bisiikirize,
but they were shadows of the originals.
Bino bye biri mu ssanduuko ya mateeka,
what is in the ark of the covenant,
mu kibuga Yerusalemu
eky'omu ggulu, Jerusalem of heaven,
mu masekati g'abakerubi,
in the midst of the cherubim,
Yesu yebazibwa,
praise Jesus.
Nti ababadde bagobera saddaaka,
they were falling sacrifice,
tuziyinza okubatukuza,
that they bring to be cleansed,
babadde balinyirira omusaayi gwa Yesu,
been trampling the blood of Jesus,
ne bagubalanga ogutaabatukuza,
and they count as it never cleansed them,
bo ne banoonya engeri zaabwe ez'okwetukuza,
they thought for their own ways to cleanse themselves,
era olumu wayonoolanga,
and sometimes when you sin,
n'ogamba nja kwebaka katuuti,
you said I'll sleep on the podium, on the pulpit,
Mukama asobole okunsu,
and the Lord will have mercy, forgive me.
And you
thought you give him a sacrifice causing you to be forgiven. Many have died through unrighteousness.
And
they think they have other sacrifices they can offer. But all these were the shadows of the originals.
They
can no more be offered. And they can no more work. Let's repeat verse 27.
Daniel 9:27.
Daniel 9:27.
Era aliragana endagaano enywevu n'abangi okumala sabbiiti emu. Ne mu kitundu ekya sabbiiti alikomya saddaaka n'ekitone. Ne ku kiwawaatiro eky'ebyemizizo kulijjirako oyo alizisa. N'okutuusa byonna okutuukirizibwa okwo kwe kwalagirwa obusungu bulifukibwa ku oyo azisa.
Yes, he was
praise Jesus.
Nti wakati mu wiki,
that in the midst of the week,
he makes
a covenant with the disciples. The new covenant will move within. All the offerings we have phased out, which were offered for sin, all the sacrifices ended there. Many religions, they never understood this word. Others remain giving offerings.
obe nyini balowooza okusiba kwe kunaabajjako ebibi n'abalala ng'eddiini zino
ez'ekiisiraamu
bo baasigala katonda oyo bamuwa
saddaaka
naye ng'ajjukira si katonda oli omulamu
kubanga
ye teyazaagala
okuvaulubereberi
newankubadde zaaweebwangayo naye nyini
teyazaagala
yesu
yebazibwakali
wakati mu wiiki mukama waffe yali amaze okuba nga
akomekkereza
ebiweebwayo byonna
olw'ebibi
kubanga byali bisiikirize
ebyakiikiriranga
omusayi gwe oguhali
gujja
yesu yebazibwaso
ooluganda
teweeyibaala era teweeyinula kubanga waliwo enjiri ez'obulimba ezikutegeeza nti munnanga osobola okutukuzibwa okuyita mu kintu kyonna
ekirala
nga okwebonereza tugambe ng'oyita mu
kusiiba
manya ekintu kimu nti bw'oba okoze
ekibi
okusiiba kabonero akalaga nti obonyesa era
obonereebyebyo
ati nno ate oba olina okuddamu oyita omusayi gwa
yesuosobole
okutukuza ate teweeyunula
kubanga
singa ogulinyirira
ng'ogenderedde
oyinza okuyita ne gutakutukuza
waddeuliriza
kino emirundi mingi fe bwe twenenya tukkiriza
ntusonyiyiddwa
naye teri abuuza mukama mulwatu amuwa akabonero
k'okusonyiwa
naye bwe tusaba emmotoka tusaba atulageko mirundi emeka gye tukakasa nga katonda
atusekyo
twakitwala nga
kyakusanaye
bw'osaba omukazi era omusa mukama
mundage
ndaga kale ku nyumba yange
naye
okusonyiwa teri asaba kabonero kamulaga nti
bamusonyiye
wabula akkiriza bukkiriza kati
bansonyiwe
oliva mu mubiri muno
olikakasa
nti
tosonyibwangako
kubanga tosaba nkuwadde
akabonero
naye ebirala byonna obisabira obubonero
byonna
naye ekibi kikunyumira awo mutima nga owulira mukama
akikusonyiye
kale n'olwensonga
eyo
wakati mu wiiki
mukama
waffe ng'akola
endagaano
enempya
eri
mu musaayi
gwe
yasobola okuyimiriza
saddaaka
n'ebiweebwayo
bwebibi
kubanga byali bisiikirize
ebyebya
ddala
Matayo 26:25
Matayo 26:25 Yuda eyamulyamu olukwe n'addamu n'agamba nti labbi yenze n'amugamba nti gwe oyogedde era baali bakyalya yesu n'atoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa n'agamba nti mutoole mulye guno gwe mubiri gwange n'atoola ekikompe ne yeebaza n'abawa ng'agamba nti munywe ku kino mwenna kubanga kino gwe musayi gwange ogw'endagaano oguyiika ku lw'abangi olw'okuggyawo ebibi
owulidde bulungi
nti
olunaku lwe yayogera ebigambo
ebyokiro
ekyo awo ebyakoma ebya
saddaaka
n'ebiweebwayo olw'ebibi byonna ebyalagibwa mu kyamateeka ebyalagibwa mu
baleevi
byonna byonna
byakoma
waali tewakyaliyo okuwa saddaaka
lunna lwa kibi
kubanga yali amaze okuwaayo omusayi
gweolw'okugya
ebi
byabangi
yesu
yeebazibwaova
olaba nti ebirala byonna ebiteekebwa olwa
saddaaka
olw'ebibi
byonna
biriwo okulwanisa musayi gwa
yesuera
naffe tusobole okuguzanyirazanyirako kubanga twatuuka
n'ebiseera
nga munnaye gwakubikka ku nnyumba
yoyoli
tewaliyo bamalayika bayinza kuuma
nnyumbayo
odda ku
nnyumbayoogibikka
n'omusayi
gwayesuyo
ng'ogibikkako omusayi gwa
yesu
ogwajja okugja ebibi
byabangi
kubanga bwe gujjawo ebibi
bayibuli
yeyogera
ebulaniya
12:24
nti
gwogera ebirungi
musayi
ky'ogwogera You're going
to see that he's the Holy Spirit himself. He's the one who appears at the blood of Jesus. And he speaks. Now, you're blaspheming what? You may familiarize the Holy Spirit not intending, and they never forgive you. And you thought you have familiarized the blood.
Yes,
praise Jesus. That's why we carefully move on to the blood of Jesus. For Bible says that others get drawing to it without getting
sick.
Others get sick and others die and others slim and go smaller. But many times, and we do the same thing like that. We scorn it, put it aside, and we make our own other things which will cleanse us.
And
remember, these were shadows.
We
got the cow and the birds which we are being offered. And the Father from the beginning, he was not pleased of them. And he brought it back to Jesus Christ. And he told him, that is what they have offered. Take them yourself. You feel the aroma from them.
Me,
I want you to offer yourself up. Psalms 40. We began from verse 6.
Zaburi ya makumi ana, n'olunyiriri olw'omukaaga.
Psalms 40 from verse 6.
Lugamba. Sadaka n'ebiweebwayo tobisanyukira. Amatu gange ogawuliza. Ebyokebwa n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala.
Teyabikola ki?
Kati
ye kitaffe.
Now the Father.
Bwe baabyokyanga ku nsi.
Any time they burnt them on earth.
Ngagamba bibyo bibyo Yesu byetwala.
Jesus, take them yourself.
Nze sibyagala.
Me, I don't want them.
Era mu lulimi agamba.
And in the last language.
Teyabyagala.
Never required them.
Okuva ku ntandikwa teyabyagala.
From the beginning it never loved them.
Kitegeeza nti byayokyebwanga.
It means where they are burnt.
Ninga ye kitaffe sibyali.
The Father was not on it.
They are
yours.
Me,
I want you have to offer yourself. I love the world, I gave you up. I
gave
you up from the beginning. All this you burn, I don't like them.
But
they used to burn them and they were shadows and try to keep us in situations
that
without the blood we cannot be cleansed.
And
we try to get used to that. That when the blood of Jesus will come and will take it something precious. The Bible says in Hebrews, without shedding blood there was no forgiveness of sin. He wants us to understand that and take it.
But
by the time the blood is brought of Jesus,
and
we understand it properly, others we looked on the past. When you sin, you saw a car in the Lord, and you're forgiven. I think you see evil works.
There
are many who are not
righteous.
They trust money.
And
many trust their physical possessions.
After
they will sin, they will offer them up. And the man intends to sin, even that woman.
And he said,
I will sew my car up and be forgiven. I will sew it in the past, I will be forgiven for that. Others totally despise.
They
are priests who are in the boxes behind. And you go that you repent your sins to a priest. And you repent to him. You never repented. You regretted the sins. Now why did I do this? When you go in there, you've gone to repent the sins. You regret the sins. Now they're the ones who forgive you rather. You go slash the compound and I've forgiven you.
He's
the one who had the blood to cleanse the person. I don't know. These are the murderers.
For
they kill you right from there.
See
how you get a guarantee Jesus forgave you and he never forgave you. Praise Jesus. But he spoke and he said this. Let's move on. Psalms 40 verse 7 right now.
Nendio kanjo gira antiraba. Nzize. Mumuzingo gwe chitabo. Echampandi kwako.
At yes, yakora.
Now what Jesus said. He told the Father. Let me first go in the scroll. In the scriptures to them.
You
must bear with me a little. Let me go through scriptures to them. I speak with them. I'm coming, I'm going to take away sins.
And
if you've come in the scroll, let me bear with you. But he left that from the beginning, the Father. And Christ told him, no. Let me first go in the scroll written about me. I first get to be spoken about. And the prophets will proclaim me. And thereafter I will come and go.
So
if he had just come, and there was nothing speaking about him is going to come, it would have been very bad.
What it wanted to get, they
would not have known at all. He said, no.
Let
me first go through the scroll of the book.
At least when
I reach some will be understanding me. But even when he came,
I
never understood him. They believed him and he gave them rights. And they gave us right to become children of God. Let's repeat that verse. Psalms 40 verse 7.
Gomanyi.
Mukama face,
and the Lord Jesus speaks through the mouth of David. He told the Father these words. When he reaches the earth, he spoke in John 5, verse 39. He said this.
John 5,
verse
39.
Muno
nyamu bya wandikibwa, kubanga mwe, mulo wosanti mubyo, mulina obulamu obutaggwaawo. N'ebyo bye bitegeeza ebyange.
Yasooka
n'ajja muzingo gw'ekitabo. Kati baasomanga ebyange bamanyi obulamu bwe buno.
N'abagamba
temwagala kukkiriza.
Ebyo
bye byogera ebyange.
Those scriptures testify of me. Praise Jesus.
Kati ekyamazima kiri bwekiti.
The truth is this.
Nti ebiweebwayo olw'ekibi.
Offerings for sin.
And
sacrifices were made. They prepared the image of Christ who was going to come. And there's nothing they did. There was no cleansing through them. Men fasted. They offered everything possible. But
it
was not cleansing their souls. What I wanted to tell you. In the Ark of the Covenant, which is hidden in heaven, and the book of life within it, of which we have a photocopy here, that is the Bible here. The truth is that these offerings were shadows and they no more work. Even that time they never worked. For he never loved them from the beginning. And the Father, what he did, he offered the Son from the beginning. And he said, I see you already killed for the sins of many. Revelation
13:8. N'olunyiriri olw'omunaana. Era bonna abatuula mu nsi baligisinza. Buli atawandiikibwa linnya lye mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga eyattibwa okuva kutondebwa kw'ensi.
Bagenda otonda eggulu
n'ensi.
Bino byonna bye baali bawa wakati wano.
All this they were giving in the midst there.
Byali bisiikiriza.
They were shadows. And they never worked. And they were teaching us. When Jesus will come to give up this blood, you believe. For you have understood. No sin can go away without the shedding of blood.
And offered
him from the creation of heaven and earth. All religions in the midst there, which couldn't believe Jesus, as was still the Word. When he closed flesh and became a son, it wasn't cleansed. They were with the sin of Adam all their days.
Yes,
praise Jesus. What we need to understand,
there
are things called shadows of the originals, like the offerings. Don't look at them that they will cleanse us. It is impossible.
Praise Jesus. That's why the Father offers the Son from the beginning. And when Bible speaks, John 3:16, it speaks that something happened, it's past. For God so loved the world, and He gave His one begotten Son. He never loved it. When He loved it,
it's
past. Tense. If it was the present time, it would have claimed
that
when God has loved the world, He has given His Son. But it said, when He loved the world, He offered His Son from the beginning. Now the Son said, let me first go in the scroll. But when I just go to them like that, he was beaten and already had written about himself. If he had just come and nothing has been written about him,
he would have
beaten him wilder, more. Praise Jesus. But he said, as he explained through the Holy Spirit, as the Spirit passed through Apostle Paul,
he
speaks in Hebrews, Hebrews 9, that he decided to appear in the last days, that
will
take away the sins of many from Abel, they who believed in him. Hebrews
9,
from 24,
kubanga Kristo teyayingira mu kifo ekitukuvu ekyakolebwa n'emikono ekyafaanana ng'ekyo ekyamazima naye mu ggulu mwennyini okulabika kaakano mu maaso ga Katonda ku lwaffe, so si kwewangayo mirundi mingi nga kabona asinga obukulu bw'ayingira mu kifo ekitukuvu buli mwaka n'omusaayi ogutali gugwe, kubanga kyandimugwanidde okubonaabonanga emirundi emingi okuva kutondebwa kw'ensi. Naye kaakano omulundi gumu ku nkomerero y'emirembe alabise okuggyawo ekibi olw'okwewaayo yennyini.
Nti Kristo okuva ku kutondebwa
kw'eggulu n'ensi
ne bamuwaayo,
and he was offered up,
nti era kyandimugwanidde,
that it would have required of him,
buli muntu eyandize nga
kunsi, every person would have come on earth,
Yesu nga bamujjo nga bamukuba,
and they bring Jesus back and he is beaten for that person.
Naye
but it was all wrapped up once, and they still let him come once at the end of all the generations. These were to pass on ahead. They passed through by the blood of Jesus, the Abrahams. That's what the Bible says. Abraham believed Christ and he did what? The Bible says in Genesis 15, the word of the Lord appeared to Abraham. And Abraham told him, oh Lord. And he called him Lord. And we have to believe his Lord. All the Abrahams, they shared on the blood of Jesus which was going to come. Let me ask a question. Now what did they offer? For sacrifices begin from Moses. What did Abraham offer? Offer.
But
even when he wanted to offer his son, he was given a lamb who was Christ himself. He was told, leave the son, the lamb is there. Abel, how they make it? Bible speaks of them that by faith. But faith, Romans 10:17, comes from hearing and hearing God's word. The word closed the flesh and appeared unto us in John 1:14. And we saw him as a son. It means what? All of them from the beginning, they who believed the word of God, they believed Christ, and they entered in by the blood of Jesus.
Not
by the goats they were offering and the chicken. They were shadows of the original. Never insist on to them that perhaps fasting will make you through. Fasting is a sign proving you've broken yourself. And you will never do that sin again. And then you call the blood of Jesus to save you.
But
bring a shadow of every offering, and you think you can be saved.
Yes,
praise Jesus.
Now, let's be
very careful of that word.
Bible speaks
in Hebrews
9.
We began from verse
8. Omwoyo omutukuvu ng'ategeeza kino, ng'ekkubo litwala mu kifo ekitukuvu terinalabisibwa, ng'eweema ey'olubereberye ekyayimiriddewo. Eyo kye kifaananyi olw'ebiro ebiriwo, ekirimu ebirabo era ne ssaddaaka ebiweebwayo ebitayinza kumutuukiriza oyo aweereza mu bigambo by'omwoyo.
Nti baabiwangayo
naye
nga bifaananyi nga tebitukuza
kubanga
ekintu kye baali bakola
kyali
kya mwoyo nga bo bakiwaayo mu mubiri
n'omusayi
gwa Yesu gwe yawaayo
tegulinga
gwa mbuzi
tegulinga
gw'abantu kubanga ye mwoyo mutukuvu
mwennyini
kye tuba tulina okumwegendereza
Bayibuli
egamba
nti
omusayi n'amazzi n'omwoyo
bakkaanya
mu kimu. Yes, yes.
Praise Jesus.
Kati gwe tugezaako okulinnyirira.
The one we try to trample.
Omusayi.
The blood.
Ate tuba ku mwoyo mutukufu.
We are on the Holy Spirit himself.
Waweebuze ekibuuzo.
Ask a question.
Omusayi gwesu bwe gubanga ogwaffe.
The blood of Jesus like for hours.
Lwaki bwe tuguyita gujja?
Why when we call it, it comes.
Omusayi gwesu.
The blood of Jesus. The blood of Jesus.
Guvaawo.
Where does it come from?
Yes, he
praise Jesus. When he speaks, he says, the blood of their life, it's put upon me. The other is life itself, and it was the Holy Spirit.
When we
try to trump one, put away.
He
alone can cleanse
us.
Ask yourself, how does the blood cleanse
us? It's
a usual blood. How do we wash ourselves with that blood to be clean? And it takes away sins from us. You scratch yourself with the blood in the heart inside you.
It's
the spirit who convicts sin until you abandon it and cleanses you.
Amen.
How does it scratch us? Do you know we used to call it the blood cleanse me? I don't know how. We just believe it, and the Spirit has helped us just. Just has cleansed us. But you see,
and
there's something insisting on you, don't steal again. Don't commit adultery again. That is the one who cleanses you.
It
is the blood of Jesus.
Amen.
Yes, you have
praise Jesus.
I continue
to explain and it says,
Ebulaniya isula ya mwenda n'olunyiriri n'olunyiriri olw'omwenda. Oyo. Eyo. Ky'ekifaananyi olw'ebiro ebiriwo, ekirimu ebirabo era ne ssaddaaka ebiweebwayo ebitayinza kumutuukiriza oyo aweereza mu bigambo by'omwoyo. Kubanga z'empisa ezaalagirwa ez'omubiri obubiri, era awamu n'ez'okulya n'ez'okunywa n'ez'okunaaba okutali kumu, ezaateekebwawo okutuusa ku biro eby'okudda obujja.
Nti ebyo byali bisiikirize
era
byateekebwawo olw'ebiro bino
luli
twanaabanga ebenseni yabeeranga wali
oguyingira
musinagogue. Right
now we wash us through the word.
It
speaks that you're holy and you're cleaned by the word
you've heard. And he says
the words I say unto you, they are spirit, they are life.
Let
me say, how does that happen?
Now
when we go, we sit down there and they wash our feet and they wash the curses off us and the sins. You think when they wash you get clean there, you call it a wuzu of the Muslims? There is a spiritual act you have to follow. You have to obey the word of God.
It
cleans you in your movements and in your ways.
And
we paid heavily for the washing.
You
are going to wash curses off your life. And you pay for that. Yet you are hooked wrongly. And you think you have gotten clean.
You
have no time to sit in the word of God.
That is
how we put the blood that cleansed us. But brethren,
you know, when
I reached the ark of the covenant in heaven, and they explained this word
concerning
shadows of offerings that they never worked. But they are waiting seasons like of now. Like past 2017, they were there waiting to retain and keep people right in that. And when you take faith, I've been cleansed. And now you begin to leave the sin, the Lord move in them again. But it said, because there was no spirit, they had a mindset of sin coming back in them. And every year they will go back and wash their feet. And that is why you see that here we've waited to wash our feet.
But
we have to first make you know, what does that mean?
We've taken
long to come to commune on the blood of Jesus.
But
you have to first know that you're drinking the Holy Spirit.
And
you have to get back in the scriptures to be filled. For the Spirit passes through them to fill in the people.
It
means that the words I say, they are spirit and life in you. And they told us to be filled of the Spirit. You have a shake. And now you speak tongues.
But
Christ was filled with the Spirit.
He
spoke tongues. I wonder.
The Bible says
he was given the Spirit without measure. The sign of feeling of the Spirit is what? For the Spirit,
when
comes when you give thanks as a gift, and others he gives, never gives others. It means they were not being given thanks, they're not full of the Spirit. Even Jesus was not full of the Spirit, perhaps. But will you try to mean that? Yet he was filled of the Spirit. He never spoke tongues. The prophets, what tongues do they speak? We have to be very careful. Jesus was full of the Spirit. But the Spirit gives thanks as he wishes.
But
all this comes from where? It comes from the shadows of the originals. Also the blood of Jesus. That it fronted the shadows first. Washing feet. Drinking blood. They were open water. There. And it was holy water. The water, the Spirit will be flowing within us. And
today
we take jerrycans to be given holy water. Even others, they still go with bottles that will be given anointing oil. But we've forgotten the Spirit of the Lord is the Spirit. The anointing himself. Even though they pour upon you how many bottles, and the Spirit has not come, you would never have anointing at all. The other was a sign. Even if they make you wet, brethren,
did
you have a place where
you
were in? They poured oil upon people, and they began to get wet. And there was nothing like any Spirit upon them. And they got wet. And we tell you, Pastor David and my wife, we say,
no,
they are joking. Maybe let them go in from, oh, for anointing from Bermuda. There is anointing from the sea under there. That one fills with demons. Now things were like that. Let's move on.
Hebrews
9:11.
Naye Kristo bwe yajja kabona asinga obukulu ow'ebigambo ebirungi ebigenda okujja. N'ayita muweema esinga obukulu n'okutuukirira. Etaakolebwa na mikono amakulu etali ya mu nsi muno. So si lwa musaayi gwa mbuzi n'ennyana, naye lwa musaayi gwe ye. N'ayingirira ddala omulundi gumu mu watukuvu bwe yamala okufuna okununula okutaggwaawo. Kuba oba ng'omusaayi gw'embuzi n'ente ennume nevu liente nduusi.
Bakoranga nebintu.
They made, they did things.
Sometimes
you used to heat up a goat.
Emugena ne munabe mvu.
And you go wash yourself with the ash.
Tuli Webulaniya 9:13.
Hebrews 9:13.
Kuba oba ng'omusaayi gw'embuzi n'ente ennume n'evvu ly'ente enduusi ebimansirwa ku abo abalina empitambi bitukuza okunaaza omubiri. Omusaayi gwa Kristo eyeewaayo yekka olw'omwoyo ataggwaawo eri Katonda nga taliiko bulema tegulisinga nnyo okunaaza omwoyo gwammwe mu bikolwa ebifu n'okuweereza Katonda omulamu.
Nti bwe tunaazibwa tusobola okujja ne tuweereza
Katonda
nti omwoyo wa Kristo
oba
eyeewaayo mu mwoyo guyinza nnyo okututukuza n'emitima gyaffe
okuva
mu bikolwa ebifu nti kuli okunaaba kwabanga kwakutukuza mubiri
cleans the body. And other religions locked and retained
the things.
You go as you're going to the toilet
and
you wash yourself and you get clean. And you come back to Allah when you're holy. And you are an adulterer with four women.
And
to prove Allah has a serious problem.
Sometimes
if there is no water, you can wash yourself with dust.
It's
not abusing.
And the
Muslim brothers don't get hungered on us.
It's
not all right, right?
Yes,
praise Jesus.
Now,
because of that, brethren, as we look into all this, let's not hold the shadows,
but
they can never take away sin.
Let's enter
verse 19.
Hebrews 9:19. Kubanga buli kiragiro bwe kyamalanga okwogerwa Musa eri abantu bonna ng'amateeka bwe gali n'atwala omusaayi gw'ennyana n'embuzi wamu n'amazzi n'ebyoya by'endiga ebimyufu ne zoobu n'amansiranga ku kitabo kyennyini era ne ku bantu bonna.
Owulidde bulungi
nti
ebiragiro byonna
byebyaweebwanebiggwayo
musa ng'atwala
ebisaddaakemansira
ku kitabo
kyennyinin'amansira
ne ku
bantu.
Yesu kye yakola bw'amala okutuwa ebiragiro byonna
byalinaotuwa
n'akola endagaano
empya
n'atunaaza
ebigere
n'atuwa n'omusaayi.
After he sent farewell, went out of the world.
Ngayogera nti guno gwe musaayi gw'endagaano Katonda gye yabalagira. Era nate eweema n'ebintu byonna eby'okuweereza n'abimansirangako omusaayi bw'atyo. Era mu mateeka kubulako katono ebintu byonna okunaazibwa omusaayi.
Nti mu mateeka ebyaddala
in the law
ebintu bisobola kutukula awatali musaayi.
Things can never be cleansed without blood.
Yovolaba ne bw'onaanoonya obutukuvu obuvaawa mu bisiikirize era kyali tekisoboka
in the shadows it was impossible
okufuna obutuukirivu mu kintu kyonna
ekirakujjako
mu musaayi
ogwokati
bwe kiri leero ng'ebisiikirize we bimaze okuvaawo omusaayi gwa Yesu gwe gutukuza era tewali saddaaka ndala gy'oyinza
kuwaayo.
Tuyingire Ebulaani
10
olunyi lw'okuna.
Hebrews
10 from verse 4.
Kubanga tekiyinzika omusaayi gw'ente ennume n'embuzi okuggyako ebibi. Ng'ajja mu nsi kyava ayogera nti saddaaka n'ebiweebwayo tewabyagala naye wanteekerateekera omubiri. Tewasiima ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi. Ne ndyoka njogera nti laba nzize mu muzingo gw'ekitabo ekyampandiikwako okukola by'oyagala ayi Katonda. Bw'ayogera waggulu nti saddaaka n'ebiweebwayo ebyokebwa ebiramba n'ebiweebwayo olw'ebibi tewabyagala so tewabisiima ebyo byebiweebwayo ng'amateeka bwe gali. N'alyoka ayogera nti laba nzize okukola byoyagala, ajjawo ekyoluberyeberye alyokanyweze ekyokubiri.
Nti yajjawo biri ebyasooka n'alyokanyweza
kino.
Nti tosobola kuwaayo kati kyesaddaaka nkala yonna eyinza
kutaasa
okuggyako ekibi
wabula
omusaayi gwa Yesu
era
ne mu mulyango w'eggulu ojjukira nga tugusomako mulimu bulokozi na butuukirivu nga bwe kiri mu Isaaya
63
ye kodi gye baateeka mu mulyango
gw'eggulu
bw'atuuka ku mulyango gw'eggulu ne bamubuuza nti gwani n'abagamba zayogera
obutuukirivu
ow'amaanyi okulokola bamubuuza obereddeki omumyufu mu
byambalo byo
n'agamba nti nsambiridde essogero
lyonzekka
era omusaayi gwabwe
gummansukidde.
Yes, we have
praise Jesus. Let's move on with Hebrews. Hebrews 10 verse 10.
Mwebyo byayagala twatukuzibwa olw'okuwaayo omubiri gwa Yesu Kristo omulundi ogumu. Na buli kabona ayingira buli lunaku ng'aweereza ng'awaayo emirundi emingi saddaaka ezitajjulukuka ezitayinza kujjako bibi emirembe gyonna.
Nti kankubuli abantu
tebaatukuzibwanga
era ne booziwaayo ebifaanana
bityaye
kitaffe yabagambira nze
sizaagala
era n'omwana muwaddeyo okuva ku
lubereberye
kati ne bw'okola
otya
era tolimbibwalimbibwa
kubanga
waliyo enjiri eziyite
otuli
mu kisa n'olyoka olinyirira n'omusaayi gwa
Yesu
babuulira enjiri y'ekisa ennaku zino
mwe
warokoka kiwedde awo n'olyoka kati ne
bw'onaayendako
mu ggulu ojja
yinga
era ojja beera mu buyumba
obubibi
ani agambye nti mu ggulu waliyo obuyumba
obubikatonda
yazimba ekibuga
yerusaalemi
n'abo abantu abagenze ne balaba obuyumba obubi
babatwala
wansi mu nyanja gye
balaba ebyo
kubanga bayibuli yogera mu Ezekiyeri
27
wansi mu nyanja bakyazimba ne kankano naye Katonda ekibuga kye yakizimba dda ne
kiggwa
era ne Ibulayimu baali bakinoonya Katonda kye yazimba kye yakuba si
bamalayika
naye mpulira mbu waliyo abavudde mu
ggulu
basanze ennyumba zammwe
tezinnaggwa
mbu n'ezimu nga zimezeemu omuliro
some of them they had grown weeds within them
mbu n'ezimu bamalayika nga batudde awo
others the angels were just seated down rested
endala nga ziri ku oropulate
yawo others are on wall plate
tebanaba zikomerera
they have not roofed them
naye mukama waffe Yesu
but the Lord Jesus
yayogera n'agamba Yokaana
14
mu nyumba ya
kitaawo
olimu masonizi
nyingi
singa tekibadde
bwekyo
sandibagambyenaye ŋŋenda okubategekera ebifo
kati
bano batulimba kimbu bakyazimba oyo si ye Yesu
omutuufu
abalabikira abamu babatwala mu munyeenyawo
waggulubadi
yemu eraga nti bazimba eyo
bikubya emunyeenyei ne
badda ne
batubuzaabuza
mbu muggulu bakyazimba
singana
bamalayika
n'amatafaali
bano bamalayika
abaagwabebabuzaabuza
ensi naye njagadde
okutegeezaoyagala
okugenda mu
ggulu
olowoozayo saddaaka endala egenda
okutukuza
ebyo biri mu ssanduuko y'amateeka mu ggulu era n'omusaayi gwa Yesu yagutwala wano ku
kyotoeri
wansi w'essanduuko
y'amateeka
bakimanyiiko
iteri
musaayi mulala
gulitukuzajjukira
ku kyoto
wano
watandikira ennyanja
y'omuliro
era bwe tujja ojjiraba oluvannyuma lwekyo oluvannyuma lw'essanduko
y'amateekaugenda
kulaba ku kyoto kya
katondanyanja
y'omuliro
weetandikira
era ojja kumanya
lwaki
entebe
y'ekisaeri
waggulu
w'amateekakubanga
amateeka twagalemererwa
olw'ekisa
They
put the blood under the altar. That by this grace and the blood of Jesus, we can hold the laws. When we fail, lake of fire. And the grace is the one leading into judging us. Even the laws themselves say you failed us and they put the blood. You refused it. Now you have to go in the lake of fire. That's why grace is put up there, that we failed within the laws to fulfill. But by grace they sent the Son
and
took the blood in the altar in heaven, that we to be saved, we shall be saved by the blood of Jesus, that we hold the laws and the commandments by the grace of the Holy Spirit.
Amen.
Hebrews 10, Hebrews 10 verse 12.
Naye oyo bwe yamala okuwaayo ssaddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna, n'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda.
Yawaayo ssaddaaka emu
okutukuza, to cleanse.
Ennaku zonna,
all days,
bwe bw'onaanoonyayo ssaddaaka endala,
if you seek for any other sacrifice,
manya togenda kuwonawo.
No, you will not be saved.
Sama olunyiriro olwo bulungi.
Repeat that first problem.
Ebulaniya 10:12.
Hebrews 10:12.
Naye oyo bwe yamala okuwaayo ssaddaaka emu olw'ebibi okutuusa emirembe gyonna.
Ssaddaaka emu olw'ebibi okutuusa ebiro
byonna.
Teri kukyusa mu ssaddaaka
ndala. Not changing any other sacrifice.
Era teri kuwonya.
And they never save you.
N'alyoka atuula ku mukono ogwa ddyo ogwa Katonda, ng'alindirira oluvannyuma abalabe be okufuusibwa entebe y'ebigere bye. Kubanga olw'okuwaayo ssaddaaka emu eyatuukiriza okutuusa emirembe gyonna abatukuzibwa.
Abatukuzibwa.
They were made holy.
Batukuzibwa kuyita mu ssaddaaka emu.
Placed through the one sacrifice.
Bw'oba olinayo gwe endala ezizo z'owaayo,
if you have other sacrifices to offer,
olowooza ng'ofuna obutuukirivu
bwo olina okuva eri Katonda. Don't think you get any righteousness from the Lord.
Ebulaniya 10:15.
Hebrews 10:15.
Era n'omwoyo omutukuvu y'omujulirwa gye tuli.
The Spirit says a witness and
testifies,
owns the mercy seat. When you bring up offerings, they are not going to cleanse you.
Then
he himself appears as the blood of Jesus. And after you blaspheme and see,
and
you bring other sacrifices to cleanse you. Hebrews 10:15.
Era n'omwoyo omutukuvu y'omujulirwa gye tuli, kubanga bw'amala okwogera nti eno y'endagaano gye ndiragaana nabo oluvannyuma lw'ennaku ziri, bw'ayogera Mukama, nditeeka amateeka gange mu mitima gyabwe era ne ku magezi gaabwe ndigawandiika. N'alyoka ayogera nti n'ebibi byabwe n'obujeemu bwabwe siribijjukira nate. Naye awatali kujjibwako ebyo, tewakyali kuwangayo ssaddaaka olw'ebibi.
There is no more.
There is
no more sacrifice you can offer.
Even
if you come sleep on a pulpit,
even
if you put thorns and you sleep on them,
or
nails,
be very
careful on the blood of Jesus.
They
first see the seasons.
And
you put a lot of other sacrifices you can offer. But I wanted to tell you, even if you sleep on the nails,
there is
not any other sacrifice you're going to offer. The blood of Jesus is what is there.
Hebrews
10:18.
Naye awali okujjibwako ebyo, tewakyali kuwangayo ssaddaaka olw'ekibi. Kale abooluganda, bwe tulina obugumu okuyingira mu kifo ekitukuvu olw'omusaayi gwa Yesu, mu kkubo lye yatukubira erijja eddamu eriyita mu jjigi, gwe mubiri gwe, era bwe tulina kabona omunene afuga ennyumba ya Katonda, tusemberenga n'omwoyo ogw'amazima olw'okukkiriza okutuukiridde, emitima gyaffe nga gimansirwako okuggyamu omwoyo omubi, n'emibiri gyaffe nga ginaazibwa n'amazzi amalungi, tunyweze okwatulanga essuubi lyaffe obutasagasagana kubanga yasubiza mwesigwa.
Yes, he was
praise
Jesus.
He promised is faithful.
Mwesigwa.
It's faithful.
Atugana kunywa biri mu munana.
Let's go to verse 28.
Abibrani ya 12 munana.
Hebrews 10:28.
Anyoma mateka ga Musa afa awatali kusalirwa olwaba jirirwa ababiri oba basatu. Mulowoza mutya okubonerezebwa oyo kwalisanyizibwa kulyenkana wa okusinga okuba okubi eyalinyirira ddala omwana wa Katonda n'alowooza omusayi gw'endagaano ogwamutukuza obutaba mutukuvu n'ajirira ekyejo omwoyo w'ekisa
nti obanga oyo eyagira amateeka ga Katonda
bwe
yagayisa Musa mubisiikirize abajulira basatu bwe
baalabikanga
tewasonyiyibwanga.
You were not forgiven.
Kati gwali nyo omusayi gw'omwana wa Katonda.
You trampled the blood of the Son of God.
N'okubala ng'okutaka kutukuza.
You count it that has never cleansed you.
We no nyo saddaka
eriyo. You seek for your own sacrifice.
Oyo nonango ogenderedde.
And you sin intendingly.
Ndikangede njafunja kusiba.
Let me go do it, I'll fast.
Aja kunsonyiwa.
They'll forgive me.
Bonna agenda obulamu obugenda.
Friend, your life is going.
Kubanga ojirira omwoyo w'ekiseekyejo.
For you insulting the spirit of grace.
Lwaki?
Why?
Kubanga y'omu ku bajulirwa abasatu.
He's one of the three witnesses.
Oguru ne ku nsi wali.
In the heavens and on earth is there.
Katusomee mu bali Yokaana esooka.
Let's read in 1 John.
Era yalabikanga omusayi gwa Yesu.
And it's the one who appears as the blood of Jesus.
Ogututukuza.
Which cleanses us.
Bali Yokaana esooka.
Musomee mu King James yolizo. Olwenyiriri ezibula mu Bible.
Let's read from King James for some of the
reasons.
Unless when you restored it.
Waliwo olunyiriri olwajja mu Bible.
There is the verse which was taken out of the Luganda Bible.
Kubanga waliwo abajulirwa basatu mu ggulu.
For the three witnesses in heaven.
Kitaffe.
The Father.
Kigambo.
The Word.
N'omwoyo omutukuvu.
And the Holy Spirit.
Olunyiriri mu Bible y'Oluganda.
That verse in the Luganda Bible.
N'ez'Oluzungu ezimu teruliimu.
English versions is not there.
Tusaba gwe atalulina luzimu.
We request you was not it restored.
Bagenda kusoma King James version ne Gideon bacha zichali mwenyirirye.
King James version and Gideon still have those verses.
Manyi bastani balwanagani Bible enabu.
The devils are fighting with the Bible these days.
Bagenda bajja mwenyirirye
zimu. Get on removing some verses.
Are you reading from 1 John chapter 5 verse 7? For there are three that bear witness in heaven: the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one.
Akugambye kubanga waliwo abajulirwa basatu mu ggulu.
Three witnesses in heaven.
Kitaffe.
The Father.
Kigambo.
The Word.
Tumanyi nga ye mwana.
We know as the Son.
N'omwoyo omutukuvu.
And the Holy Spirit.
Era bano nga ye muntu
omu. These three are one.
Ati jukira mu ggulu mujulirwa.
Remember in heaven is a witness.
Muntebe y'ekisa.
On the mercy seat.
Ate wano.
And down on earth.
Katusoma onyoro oluddako.
Let's read the next verse.
Mu Luganda.
Tuli
mu Yokaana. Ebaluwa Yokaana esula ebaluwa Yokaana esoke esula ekutano olunyiriri lwa musanvu.
1 John 5 verse 8 English.
Era omwoyo ategeeza kubanga omwoyo ge mazima. Kubanga abategeeza basatu omwoyo n'amazzi n'omusaayi. Era abasatu abo bagendera wamu.
Ye muntu ogwo.
He is one.
Musaayi.
The blood.
Amazzi.
The water.
N'omwoyo.
And the spirit. It's
one thing. And
when we call the blood of Jesus,
moyo ya jamu.
The spirit is the one who comes.
Tuita amazzi agava
mu lubiri. When we call the water which came from his rib,
era moyo ya
jamu. It's still the spirit who comes.
Namujulirwe mirundi esatu.
And he's the witness.
Yeteekawo mirundi egi.
He put himself three times.
Mu mazzi yoyo.
In the water is the one.
Akakurukuta emigeji amazzi amalamu.
Which flows streams of living waters.
Ngayogera ku moyo mutukuvu.
And the spirit of the Holy Spirit.
Ono gwe tunaba mu bigere wano.
The one we wash in our feet.
Natusembera.
As we come for communion.
Gotusembera.
When we get for communion.
Musayi gwa Yesu.
The blood of Jesus.
Tusembera ku moyo mutukuvu.
We commune on the Holy Spirit.
Kati sibo kye bagambye nti ojirya buli lwonyo mu musayi
gwa Yesu. When you insult the blood of Jesus.
Oba okolera omwoyo w'ekiseekyekyo.
You are insulting the spirit of grace.
N'okuba gwe n'obalira ddanga gutaka kutukuza.
Count it as if the blood never cleansed
you. N'onoonya saddaka yo.
You seek for your own sacrifice.
Ajja kunsonyiwa.
You will forgive me.
Nja musiga mwettaka.
I will sow land in him.
Osiga musumba mu Katonda.
You sow in the pastor or in the Lord.
Kale bw'owa omusumba.
If you give the pastor.
Manya omuwadde.
No, you have given him.
Nesi kwe kusonyiibwa.
But it's not your forgiveness.
bangi bawaayo
ne
Cornelius yawaayo
even Cornelius gave
naye Mukama yamugamba bagende bamubuulire engeri y'obulokozi
told him to go preach the gospel
bamugamba okugaba kwe tukulabye
they told him to see your giving
n'okusaba
even your prayer
naye tuma abasajja batume Peter ajja kubuulira ebyobulokozi
meant to go bring Peter to preach us to salvation
haro yinza okuba owaayo kiri
when be giving so much
era ne Mukama akiraba
even God sees it
naye si kwe kutukuzibwa
but it's not your getting cleansed
okutukuzibwa
your cleansing
kuli musayi gwa Yesu
is in the blood of Jesus
era yabagamba mu Yokana mukanga
told them in John 6
bomunywanya ku musayi gwa
when you drink of my blood
no mubiri gwange ne mulya
and you eat of my body
mujja kuba balamu
you will live
yabagamba tufu
and they say we dead
tugenda kunywa musayi gono
musayi I'm going to drink the blood of this man
munyoro enkaga musa tunabagamba
in verse 6 3
ebigambo byembagamba gwe moyo
the words I say unto their spirit and they alive
okunywa musayi
drinking the blood
si musayi gwa dalago
not the real blood
uri moyo mutukuvu
you the other is the Holy Spirit
gwe mulino okujuzibwa
the one you have to get filled of
era bwa afumitibwa mu Yokana 17 19 34
John 19:34
Bible yegamba
Bible says
iwe afumitibwa mu rubiri
when he was pierced on the side
nava mu musayi na
amazi out of him came blood and water
emige ebiringa jikulukuta okuva mu
ye streams were flowing from him
usomere yoko tuli
let's read there
you can see the 19 no lunyirwa 34
John 19:34
na isterikale omu namufumita mu mbirizi ze ne fumu amangu ago nemuvaamu omusaayi n'amazzi
nti yafumitibwa
when he was pierced
yakulukuta emigga ebiri egyava mu ye
streams began to flow from him
omusaayi n'amazzi
the blood and the water
olabaganye bombiri bonsa kule bakanya mu kimu
that's why they said the three agree
omusaayi
the blood
amazzi
the water
n'omwoyo
and the spirit
kubanga mu Yokana esuli y'omusaayi
in John 7
asatu mulana paka asatu mwena
38-39
ayogera bwati
he speaks and says this
Yokana esula eyo musanvu olinyolwa satumu omusanvu
John 7 from verse 37
Naye kulunaku olwenkomero lwelukulu olwembaga Yesu yayimirira nayogerera waggulu nagamba nti omuntu bwalumwa ennyonta ajje kyendi anywe akkiriza nze ng'ekyawandiikibwa bwe kigamba nti emigga egy'amazzi amalamu girifuluma mu lubuto lwe ekyo yakyogera ku bw'omwoyo ku bw'omwoyo gwe baali bagenda okuweebwa abaamukkiriza kubanga omwoyo yali tannaba kugabibwa kubanga Yesu yali tannaba kugulumizibwa
Yesu yebazibwa bwe twogera ku migga egy'amazzi
amalamutwogera
ku mwoyo omutukuvuhala abooluganda biro biri nga tutandisa okunaazibwa
ebigeetegeere
nti kati omwoyo
yatunaaza
tukulewo amatu gafe okumuwulira kubanga ayogera
kyalina
okutwawulira omwoyo kyagamba ekkanisa
abibiri
mukubikulira essula ey'okubiri
yesu
yebazibwaleme okubeera eyo nga tunaaba
bwetu said washing
tumanyi ketuliko
and we don't know what we are up to
because era butunatandika okusembera
when we shall begin to get communion
tegeringa tusembera ku musayi gwa Yesu
and the staff we are communing on the blood of Jesus and it's the Holy Spirit
yesu yebazi
praise Jesus
singa tukora ebintu bino
if we hold on to things
ngat tutukudde
and we no not clean
iranga tumanyi kigende
ino and we don't know the intention
mwe muri okulwara
it involves getting sick
ankubulira ekyama kimu
let me tell you one secret
ekanisa zonna ezisembera
all churches
isemera nezinaze
bigere we get communion and wash feet
barwara nyo
they get so sick
babira nebizibu bingi
they have many problems
umanyi wechiva
you know where it comes from
kibasembira kote bakimanyi
they don't know what they are communing upon
gendo kebere byakwayo
look at what is happening
abakya sembira
they are getting communions
abana abibigere
they wash feet
barwate nyo
they are so sick
banafu
they are weak
barundi bwemizimu buli asera
by demons all days
wanga banyo mu musayi gwa Yesu
they despise the blood of Jesus
abedini ne bagamba
and the religion people say
atawasanga takusembera
they were not married they shouldn't come for communion
mufumbo butuko
in the hall
atasoma mujiji tosembera
they would never studied those their catechism
kino chaleke bwako okusoma mujiji
was this put upon that you have to study catechism
obake bakora kibatatekereza
what they do is they understand
yovola bemizimu jawambaga madini
gota that's why demons captured all those religions
ati yeye no mbulokozi nitandika kuwamba
him in salvation they began to capture
utandika service no gopa
in a service and chase them
ngama abantu balinge kisoro kye mizimu
people are like a dwelling of demons. Every day, chasing. The spirit in us is not greater.
Mama,
demons are entering just.
Bible
says, in us is greater than the one in the world.
And
the one who sent us is the Holy Spirit. And he says, if a day on our side
are better
than the ones in the world,
we
speak of the angels. Church, every time, God raise the hand. Shouting. How many times do you pray on people like that?
And
how many of you have demons here? Before you enter here, they have already captured the demon. Let's open doors for them.
That
when the sons of God gathered, even the devil came in them. Was in this chest from heaven? We
too,
we chased him from here. We don't want. And to leave you pass with the demon to sit with it here. You can never sit with it here. You begin to stretch yourself on your own chair. We don't fight with demons here. From the chair, not troubling the church. Apostles never fought with demons. So from the name of Jesus.
And
you fight with the demon, and you tie it, and you fight wrestling with it. And as if you're fighting with a great person. They see Jesus coming. And they say, Son of God,
you
have come to destroy us before our time.
It
cannot even hide. But demons of these days, they make cues in the people. And the one in the
place,
that one falls, the other comes. And it is making up like, even this one goes. Our Lord blesses a region once. Church needs to be proper. But what's going to empower us? It is the blood of Jesus. Bible says, Revelation 12, that the angels, they too overcame by the blood of the Lamb.
And
we restore it and order it. The Spirit is God power us. Bible speaks of him. Acts 1:8. When the Spirit will come upon you, he will give you power.
Amen.
Now
the power is to look for on the mountains. Now brethren, let's humble the Holy Spirit. That we don't despise him. That we may not despise him.
As
we trample the blood of Jesus.
Some
of you come to wash your face.
How do
you have come upon? You don't know it. And we get communion.
And
we don't know what we are communing upon.
He
spoke in 1 Corinthians 11 and he says this.
You
want to be winding up today with the shadow which has been removed of the offerings.
And we
bring the offering of the blood of Jesus.
It
cleanses us all days which he offered once. Let's begin from verse 21.
Abakolinso ekisoke sura ya 11
katandiko lwabiri olwokugasa abiri
n'olunyiirwa 20.
First Corinthians 11 from verse 20.
Kale bwe mukunganira awamu tekiyinzika kulya mmere ya Mukama waffe kubanga mukulya kwammwe buli muntu asooka munne okutoola emmere ye yekka n'omulala alumwa enjala n'omulala atamiira.
Thus God drank of that wine and they added more to themselves. The priests, even the remaining, they added to themselves unto getting drunk.
But
they are getting communion on, they don't understand it. Now the wine is mixed like waraji, alcohol. You drink to the level of getting drunk. When you drink it in those synagogues, you feel the brains are not proper and settled. And when they begin to put in the drummings and the music, and you begin to dance as if you're drunkard.
Bakolinso ekisoka 10 n'emu n'olunyiriri 22.
First Corinthians 11:22.
Kiki ekyo? Temulina nyumba za kuliirangamu n'okunywerangamu oba munyooma ekkanisa ya Katonda era muswaza abatalina nyumba? Nabagamba ntya? Nabatendereza olw'ekyo? Nabatendereza olw'ekyo sibatendereza, kubanga nze naweebwa eri Mukama waffe era ekyo kye nnaba wammwe, nga Mukama waffe Yesu mu kiro kiri kye yaliirwamu olukwe yatoola omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'ayogera nti, guno gwe mubiri gwange oguli ku lwammwe, mukolenga bwe mutyo olw'okunkijjukiranga nze.
Twabira bye ng'akola endagaano
eno making this new covenant.
Mu Matayo 26
25 we saw it.
Era n'ekikompe bw'atyo bwe yamala okulya n'ayogera nti, ekikompe kino ye ndagaano empya olw'omusaayi gwange, mukolenga bwe mutyo buli lwe munaanywangako olw'okunzijjukiranga nze. Kubanga buli lwe munaalyanga ku mugaati guno ne lwe munaanywanga ku kikompe munaayolesanga okufa kwa Mukama waffe okutuusa lw'alijja. Kyanaavanga azza omusango ogw'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe. Buli anaalyanga ku mugaati oba anaanywanga ku kikompe kya Mukama waffe nga tasaanidde.
Wabeerawo mu kwenenya.
Yeah, it involves repenting.
Katonda bakujja kulabika ng'osembera.
Before you come for communion,
funa omugaati ogwo.
You get that bread.
Ogutegeeza ekigambo kya Katonda.
Which means the word of God.
N'omusaayi.
And the blood.
Ogutegeeza omwoyo omutukufu.
Which means the Holy Spirit.
Sooka weetereze.
You first align yourself.
Tuvula tukyayiga.
That's where we still learning.
Tetugenda kumala gasembera.
We are not going to get communion just.
Ujja kulwalira awo bya
mbeerera. You get sick for nothing.
N'abalala bayinza okufa.
Others can even die.
Kubanga tujja kukwata emigaati egyo tugiyimuse bulungi nnyo.
Get those bread, raise them up.
N'envinyo.
Even with the wine.
Tubiyimuse.
And we raise them.
Akati omu omuntu kuba abeere tayari.
And the Holy Spirit will arrive.
Alinda abasembera.
And will wait for them to come for communion.
Nga tebateredde.
And they are not aligned.
Ebigenda kuba byakusaagasa.
It's going to be a joke.
Kasita tumaze okuddamu okuwa musaayi gwa Yesu
ekitiibwa. After we've honored again the blood of Jesus.
N'okulaga omuwendo gwago.
And to show the price of it.
Banga Bible yegamba.
The Bible says.
Bakolisi ekisooka mukaaga.
First Corinthians 6.
19 paka 20.
19-20.
Twagulibwa n'omusaayi ogw'omuwendo
gwa Yesu. We were bought by the precious blood of Jesus.
Ati kuluna anaagusemberako ng'asaaga.
This time whoever comes on it when he's joking.
Munnange ebinaddira bye bino wammanga.
What will follow is what is down here.
Bakolinso ekisoka 10 n'emu n'olunyi lwa 28. Naye omuntu yeekebere nga yekka alyoka alye ku mugaati bw'atyo.
Nti bino tujja olina okwekeberamu.
You have to examine yourselves.
Tewali bakebezi bakebera.
They are not people going to check you out.
Tosoma mujiji.
You don't study those Catholic
studies.
You don't need to fast to make a wedding and marry.
Wabula olina kwekebera gwe olaba obadde otambula.
You have to examine yourself how you've been moving.
Musayi gwe Yesu guzzamu okuweebwa kankana ekitiibwa.
Blood of Jesus is being honored once again now.
Era gwakulaga ekitiibwa kyagwo.
To show its glory.
N'obuyinza n'amaanyi.
Its authority and the power.
Oluvannyuma lw'okugya ebisiikirize bye ebiriweebwayo.
After taking away the shadows of the offerings.
Bakolinso ekisooka 10:28.
First Corinthians 11:28.
Era anywenga ne ku kikompe. Kubanga alya era anywa alya kubanga alya era anywa alya era anywa musango gwe ye
gwe buli lwonywa.
Anytime you drink
olina ebibi ebyo
and you have your sins
onywa musango,
you are drinking judgment.
Degeza weesalidde dda gwe mwenyini oba omanyi.
You already condemn yourself, you know.
Obanga omusaayi ogwo
if that blood
buyinza okukola bwe gutyo ku nsi,
can do that on earth
eri abagulinyiridde bagenda kuba
batya. Trample them, what are they going to be on?
Tuli mbakolinso ekisoka 10:29. First
Corinthians 11:29.
Kubanga alya era anywa musango gwe ye bw'atayawula mubiri.
Okwawula emibiri.
You have to separate the body.
Guno si gwe mubiri guno ogwa bulijjo.
This is not the usual body.
Si gwa nnyama yansi.
This is not of flesh.
Kiri kigambo kya Katonda mwennyini.
That is the word of God himself.
Ayogera nti ebigambo bye mbagamba gwe mwoyo ate gwe bulamu.
The words I say unto you, they are spirit and they are life.
Nawe agenda okunywa ku musaayi
ogwo. You just going to drink of that blood.
Si gwe gw'embuzi.
It's not of the gods.
Wabula gwe gw'omwoyo mwennyini.
Of the spirit himself.
Atulimba Kolinso ekisooka sura ya 11 n'olunyiro lwa 30.
First Corinthians 11 30.
Mumwe kye muvudde mubeeramu abangi abanafu n'abalwadde.
Abalwadde babeera eyo.
The sick are right up there.
Yuvule tugena sembira.
That's why we're not going to commune.
Atango maze bitegeera obulungi.
Until you've understood it properly.
Era tunaza bigere
kanga. We shall never wash feet.
Bakango tujja kunaza we bigere
bitabuke. When you're clean already.
We sibira we bigere ulemena va wano.
And you do tie yourself up, you never live here.
Ugenda spirit gain
as you lift your leg, as if it's a rock upon you, you can't lift it.
Uyo ni ansibiye
bigere batanga. So was tied by leg again.
Manyoi mbikola batume sule iyo.
You know in Acts.
Iyo kutana.
Acts 5.
Ananias and Sapphira bajja.
Ananias and Sapphira came.
Basi embera.
And they were coming for offerings. With offerings which are not full.
Mwe mtu kuvunama nya maguru wabo.
Holy Spirit broke their legs.
Ati basubula vao kutambula.
And they could not even leave that place to move away.
Babuza ne babuza kino teri jaraga.
And they asked they could not move away.
Baka nga bamusi.
Until they were killed. For deceiving.
Naye twagala okudamula bomoyo.
We want to see the spirit again.
Vaku hiyo moyo kuno kutambula
alone this will move right now.
Bwe mujanga mukunamie.
When you come, when you're exposed.
Maybe amagero libigena mumasi.
Miracles are still moving on.
No musumba je atamide no kutamira.
And the pastor comes when he's already drunk.
Ngari ko moyo gwa basita.
And he has the spirit of the devils.
Abara baba kwata ni waraji mutu. Beba tirika waraji.
Others we go with the coke. They coat them with wines and alcohol.
Abalabenzi
others are adulterers.
Naye umoyo guri kwasigala kugutambula.
But the other spirit remain moving within them.
Wabula bitwogera ku musayi gwa Yesu.
But when you speak of the blood of Jesus.
Twogera ku moyo mtu kuvuka kudda
kwe. Speak of the coming back of the Holy Spirit.
Amen. Abakorinso ekisoke sura ya 11 n'olunyiriri lwasatu. Abakorinso ekisoke 11 asatu.
First Corinthians 11 30.
Mumwe kye muvudde mubeeramu abangi abanafu n'abalwadde era bangiko abeebaka.
Bangi bafiira ddala.
Many die.
Era ni wano ku kigambo kino nga tusembera.
Even here on this world as we get communion.
Wegenderezi.
Be very careful.
Kubanga wano tutandise tuli mu kusembera.
For we have begun, we are communing right now.
Era bwona anafuwa.
And when you will weaken.
Olwala mukwe.
And you get sick within you.
Manya engeri gy'okizeeko.
Know how you've gotten into that.
Waze ku kigambo kya Katonda nga osaaga we mukunyamurugunya.
Come on, the word of God, you're joking, complaining.
Bwe twogera ku muntu kuvuna ogamba oyo ali eyo ndowooza oba alijja.
When we speak of the Holy Spirit, you claim he's
up there. Kulaga nti wali.
He will begin on you to prove he's around.
Abalala bafiira ddala.
Others die even.
Kale abooluganda.
Now, brethren.
Kirwaki Mukama yaddamu okumulisa mu bigambo.
Why did God lighten us in his words?
Katunulire. Daniel
12. Let's look at Daniel 12. Verse
8.
This is where we last covered it. It is said that the blood of Jesus, it's been vying to be taken away.
It's being
replaced with offerings you are taken away.
Daniel is Esra 12.
Daniel 12 from verse
8. Naye ne sitegeera. Ne ndyoka njogera nti, ayi Mukama wange, ebiriva mu ebyo biriba bitya? Nayogera nti, kwata amakubo go Danieli, kubanga ebigambo bibikiddwako era bisibwako akabonero okutuusa ekiseera eky'enkomerero. Bangi balyerongoosa, balyetukuza, baliwoomezebwa, naye ababi balikola ebibi. So ku babi tekuliba abalitegeera, naye abo abalina amagezi balitegeera. Era kasooka ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna kiggibwawo, eky'omuzizo ekizikiriza ne kiyimirizibwa. Walibaawo ennaku 1,290. Alina omukisa alindirira n'atuuka mu nnaku olukumi mu ebisatu mu asatu mu ttaano.
Yesu yeebazibwa nti ekiweebwayo kiri bwe
kyaggibwawoebiweebwayo
byaweebwangayo
waliwo
abaleesewo kati bakomeza ebyomuzizi
ateekakuweebwayobabiyita
ebiweebwayo
olw'ebibiyesu
yeebazibwakale n'olw'ensonga
eyomukama
kyeyava ntwala okundaga
ebifaananyioba
ebisiikirizi
ebyaddala
era bw'osoma Bebulaniya
10:1-2
bajja kulaga nti ebyo byebyali ebisiikirizi kale mu nsonga
eyo
tugenda kukyusa obwakabona yesu
yebazibwakubanga
obwakabona
bulibwabeeranga
kifaananyi obwakabona obutuweereddwa nabwo tebwali bwakabona bwaddala kyali
kisiikiriza
obwakabona obwaddalaabona asinga obukulu yalina kuba kristo
yesu
naye oli eyabeerangao kyabanga kisiikirizeera n'ebyambalo
ebyayambalibwaovuulabanga
ye kabona asinga obukulu si bye
yayambalakubanga
nabyo byali bisiikirizebayambalanga ekyo ekifuba
eky'obutuun'omunagiro
ogw'amazima
their clock within the waist, even with a shoe down and the helmet of salvation, given us as a gospel,
bituweebwanga amazima
mukiwatetukyayambala
byambalo biri
wabula
tuweebwa ebyambalo bino
ebyomwoyooluvannyuma
lw'okukyuka
kw'obwakabonatetukyakoleza
ttabaaza
ezakolezezebwawabula
tufuba okumulisiza
ensiokuyita
mu kigambo
ky'omusana
kale obwakabona obwo
bwali
kisiikirize
ky'ebyaddala
era kankano tugenda kulaba obwakabona
obwaddalane
kabona asinga obukulu ye mukama
waffe yesu
era nga muffe
temulimu
siniya pasita okugjako
kristo
kubanga ye kabona asinga obukulu tujja kuba tubiraku lunaku
olwesande
nga tukyusa
obwakabonaobw'ekisiikiriza
okuyingira mu bwakabona
obwaddalaebintu
ebyo lwaki
byaleeteddwaamadiini
gaasigaza ebyambalo biri
ebyekisiikiriza
kyokka
kyewuunyisati
ne mulokola abyegombye
atazzeeyo
mu bisiikirize
kati
ate tulina ebyambalo ebituufu
ebyatuweebwa
mu bwakabona obupya ng'era kabona asinga obukulu ye mukama waffe
yesu
nga twambala enjiri mu
bigereesiba
amazima mu
kiwatoteekako
ekyobutuukirivu mu
kifubatukwata
engabo
y'okukkirizatukwata
ekitala
ky'ekigambosapewo
y'obulokozi yemwoyo omutukuvu
yaka
mbikwa abatume esula
ey'okubiyaka
mu nnimi z'omuliro ku mitwe
gy'abatumekati
bwe baali bakyusa obwakabona
bamu
tebaabitegeera bikyusa
bitya era
eddiini tugenda okulaba balina ebyambalo
n'eminagiro
kyokka mulokole naye abyegombye era
agenzeavudde
mu bwakabona
obwaddalan'agenda
mu bisiikirize usande tugenda kuba
tukirabia
bivira ddala mu sanduuko
eyamateeka
mu lugendo lw'eggulu mukama akuwa omukisa webale kujja.